Seen your mama walking downstairs. She said she's missing you ndi wewe kachabe. Fose ni machita ando. I'm no trouble. Nakuyewa asembe wenzeko. No trouble. Whoa, whoa, whoa. Kuri banji kwe ulidi. Mvera banji hapa sumani ona. Kusho mani yewa ine baby. Leka shime keka story. Harabaka iwafuna kakelo. Ate nikafune nikusi. Yeah. Ati suza pwela jina silo naenda kulibe for believer. Whoa, whoa, whoa.
Sagopala kuzungiwe munandi.